Sheesh.
All right.
Bibi Titi Muhammadi, yeah. 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 Bibi Titi Muhammadi, Bibi Titi, Bibi Titi, Bibi Titi Muhammadi, Bibi Titi, Bibi Titi, Bibi Titi Muhammadi, Bibi Titi, Bibi Titi, Bibi Titi Muhammadi, Bibi Titi Muhammadi, yeah. Bibi Titi Muhammadi, yeah. Ndivyo alifunzwa na mama, chochote nachotaka nsogope niwe. Tunaishi ndoto zetu, kakuna kitu bibi zetu zilaumiwe. Kakimbia na mimba na ndoa ikafungwa, sijue kwa baba ndo mie. Kanifunza heshima, thamani ya walochagua kusota na sie. Tujobe fiki, ifindo fingi hafelezeki. Mambo mengine haje bebeki. Babandu wakiala hatu someki, hatu logeki. Watoto wa Mungu, tumenye riziki mafungu. Ndo tufikile mwetu buke kugu. Tukupija bakupija majungu, yeah. Na mwetu fanya ndugu, yeah. Kunjino kulonda mashundu, yeah. Kumwanya mwetu buke kugu, yeah. Ifingo joba utundu, yeah. Na cheki bao, inakuwa habari, napiga bao. Mbeo na sali ni kama bao. Hesabu halali kote vibao. Mbwa wakali, elewa tulipo upepo mkali. La matalea, you are kali. Mtizimani mimagali, ama songu keta mbali. Bibi Titi Muhammadi, yeah. 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 Bibi Titi Muhammadi, yeah.
Roll jam and yoka, baby titi muamedi. Rest ni nyingi na siku ni kiacho, yu ni mekufa ni mededi. I'm all about the money na kama sio pesa, basi siligi hauziwezi. Kaka kasusa chakula, kwa yolo tunakula na shimeji. Nikimpa demu moja 51, lucky, lucky, lucky. Ukisikia pisi mondoka patupu, wana kaki, 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 umbasi. Brandi nefanya kwa classic. Kibunda kingi na mboga za pingi na kitu kingine, guess what, bitch? Nikikisi game ina kwa habari, siji na tagi takwa hatali. Haramu nchika na kwa halali. Hawatu walokombia na potea, walikuwa wana kungopea. Mulize tacho ukea, okay, najua kwa bongo pa I'm doing this shit better, run.
Bibi Titi Muhammadi, yeah. 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 Bibi Titi Muhammadi, yeah.
Mishi zimenyoka kama barabara, Bibi Titi Muhammadi. Wezangu waliogopa kuifuata njia, wakwatu wote wana deli. Nile muwa call ready, siji kulia, siji kubegi. Najita rapa mkali, auna tu pesa, njoku ni chike mabegi. Wana rap ili fanya rakati, mini rap mbati doll. Haya mambo ya kufanya rakati, nile chaga from four. Stoi past na school, sina tena you roll. Ujingo jingo wakulilia show, I don't beg no more.
Nadali mepanda jamani, mekuwa double so kama before. Chamsingi weweka mikwanja mezani, abo baba show show. Sambi tuko freshi, tumejipata, yeah. Mambo ya unyonge, mwisho mstata, yeah. Karibu Sinza, naliwa kuku, alafta bata, naliwa bata, Karibu mjini, choso nalipia, kuna vichaka, Wanangwa Cuba, besho nipata, ow.
Bibi Titi Muhammadi, Bibi Titi Muhammadi, Bibi Titi Muhammadi, yeah. Bibi Titi Muhammadi, Bibi Titi Muhammadi, Bibi Titi Muhammadi, Bibi Titi Muhammadi, yeah. Bibi Titi Muhammadi, Bibi Titi, Bibi Titi, Bibi Titi Muhammadi, Bibi Titi, Bibi Titi, Bibi Titi Muhammadi, Bibi Titi, Bibi Titi, Bibi Titi Muhammadi, Bibi Titi Muhammadi, yeah. Bibi Titi Muhammadi.